Macho sura, kiboko ya vigagula, na kalisha vikaptula, na fanya kama sungula. Feli!
Gudi!
Gudi!
Bebe, shikoku, apo, 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 uya, uya, iya, 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 yo. Bebe, shikoku, apo, 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 uya, uya, iya, iya, yo. Hey! I'm bully chi-chi-chi, I'm bully cha-cha-cha-cha, I'm nishikiki, nime wachapa-chapa.
Siwezi kunbani aliziki ankali sito ikiki na levo zangu usiki.
Tulia, wewe, sikiliza.
Oya, ahe.
Siwezi kunbani aliziki ankali sito ikiki na levo zangu ufiki.
Tulia, wewe, sikiliza.
Oya, ahe.
Stop.